chiro, ija ya nyeri tarojeka. Sazwe mugo kura chiro, ija chunulu utewe kucha. Wakete savana te, denumba manga dini nyonyori. Oma jina rosenge wape mutamu, ulimwe choke mpura ya munya. Patineno kwenka na kakapa katu, kana yoku chila vulu kaka santino cha utwa. Wakunga nye tuete kereze, mevula yeye vamu tito chikuwe. Kanechu singa ya temububi, babo chikubato ya setamu. Nebo chile kate wabamulia, nemele wefu wate chowichiri. Kutwala vye chukate kuzetamu, unapomu na wakishiti. Najati kubanyo nyoku mutwe, nechukana chukwe kupa. Kana ye chitamu chivete nese, atene tuwe mabazoro kukuruwe tamu. Nabuzi za chini nyonyole Kinuwe ya semu tulatuwa ye Olio kubaba semu yusuzo mtuwe Metele semu yiru njivye suri oleka Kumanyibya mbibya karawa tute wa mungati Wali ajankara liye njinyia mtewe Kale kamba jama kwa Wina marira mbano mwole mazina
Kuba nange twekubirize, kamba mwabeerowooza kenyo mu bulamu.
totegeka mpaya muno tegeka iyo goma yindi norwincho kendera mabwa mubugowa yingira yujukira ndi wewali tonaba kabasati nojekali ati olwokuba olute totirikala genda okwebalira mbala musekozotuwa bala abasigo kamukebinya bakagumu okafukiriro kamega bima jyosima kati okubeera nse topaga matu ekiro esiga tekimuwawo wemere kale kabibere binato inaina ojja kumera nse ensigoyo owesirikire era buli gwetunuulira wano nfu munnange ekwata kyekuwa tikino ekiwuka ekyagwa muntamu eyaleka nakyalya mpawo mulamu wetebere mabega kukaba kigende kirira kungomolampola ate yo sibate yatubi eraga yekyo watagiwagise koba kitalo nnyo wakuba nange nonyereze nnyo omulamu abuze eddagala lya siriimu lyatugomosa n'abasawo b'ekinnansi nga bwe bali oluvannyuma lw'okubula twesirikire buli omu ku munneewe tomagaamaga kati ffe bwe tulikwawo abaalya mu muti abato abatannafuna abeefuga amayo omukama akole eggwanga ejjonji mu bupya basodonga n'eggomola we byazikirira obanga omulembe gwa Nuuwa abaali basomye bwe yalekawo ebitonde ebyamusanyusa wate tulyegulanga ebikimu ngw'amatire kino twenenya okubba ebyali mu lugo ekati tulindiriranga embaga awaka kuba ddala natambulako sibuzabuza wadde kakati naleka n'enzira awaka nembalirwako mpozi mbantu balamu kakati ebiyitirira mungu yamanyi kuba ddala ndi wakuwona obwomu bwafu saba n'abalinziko obutakeewa kubanga nange kwafudde bwenti wenkola sinnawulira nkenyera lyawo mulamu naye obubaka ku sirina obanga bwekiri naawe ayimiridde awo omanyi bwe guli wakubuka za maaso limba muzibi twanguwe kimasipiidi gyakozesa naawe gyogoba omuntu wakugambanga nti no twanguwe kimasipiidi gyakozesa naawe gyogoba eno sipiidi ya sirimu mukutta yakabi naffe batiyimbolako twekubiize tuve mu ndowooza eriirinda ziwere enzimbi ng'ozikwatiriza kyokolakola bw'ofuna ezinaayegekawo waakiri ekiyo tolinda kwagala ozimba ezitemya ziri wekayirira n'ekyabaabu weewasa sirimu maluno omuwoobwa ebitalumika n'okukwata basooka abatalya waka wekyekya n'akirya sekukwekyeggulu omuya kwate maama n'akola kyatasuzantamu abaganda baluzaalirwamu munfunye mmanyi ate ddala tonnimba alimba ku bato kigowannyoka abakazi atasuzawwo kakati wasaako obenga ddala olina kasitale gwoleeta naye mwekali bwe mulikwatibwa jansi ne mutabanako mwetulireka ku nsimu yineine mpawo mulamu bawe lutegeraganya abaagalwa abafu kyamagezi g'okuwona mpawo wegava omyo omumwa gw'osonga mba n'okumalwa tigitala ogundi oyo yakoza wabi nayisiŋŋanya fayo kwenga yoraga basi mwemutusa ya tekubinona yetu watu lingiriza vuta pabuhi kuyambe wafugana kuya valio hubi mkama tumukambe chumatu itikikiri umukono ya sako kuona lui ofisi ya chikala wata manya manya patateke kabiamba kaye mwaji ulira eri kwali sembeleza wa mulira atete ili waka wa mtewa pati mjimocho kutambisa ligasa ulio mwateke kemboza enangi mwemozi choli woza nechangi paonche manyi kambiveko sita mwatele mburu weke vene mawega kutaba negende kilira mungu pola mpola ate yosikati ya topi iraka yechi wataji wakisekoba sitalo nyoba kuba nangi nyonyeleze nyomula mwabuzi kaliba sacha wa nangi mwebe mtulienga kukoku asongu kolele alikwe kujo higo nyumaka kukupia na mwena wakuba nangi tuye mulite walisha kukula